Hey, hey, Aria Shaki. Hey, Teri Mulala, Teri Mulala. Ako singa my baby. Teri Mulala, Teri Mulala. Yeah, Katin kuwa teno baten just no yesterday. Babi susiza oh my lover. Wana watu nono zane furu. Hey, Taban kuwa na shiraru. Gagala lapo ya mugoteko. Mutima gwaliko labana kwe kuma konga tatu sanimu misu wale mipu dade na kusori doku tali limiti usangwe sima baby no yeri ya riti na kwe sima kofa yoda and you making this hard for me manyamuni ukula wako mkuta dabu wa sinzi leyo mparula manyamuni ukula wako mkuta Don't give up. Tujiba kube ku TikTok. Manya mirina. Nabiba kusubiza mirina. Nakola mo mubili. Bade. Talk to me if you got money. I'll never break your heart. Honey. Kubisa wajeno. You right. Jengalo kube kabe. Tengo kamane ko angu de chukari. Emi kwa na jaba gabe. Yo ama ni kwa tako bali waza. Manya muli ukula wako mkuta.
Body, body, baby, tagaza. Body, body, don't call it a, yeah.